forhold til frugt. Din eller vin? Just your rapper.
Wacha katambe, wacha kanuke. Weji jibambe, weji rusha, weji chupa. Wacha katambe, wacha kanuke. Weji jibambe, weji rusha,
weji chupa.
Wacha katambe, wacha kanuke. Weji bambe, weji rusha, weji chupa. Wacha katambe, wacha kanuke. Weji jibambe, weji rusha.
Wacha katambe, bonga mbaya, tukose to the bado. Ngari madhari, kanipeneri, tupanda mistari. Bila karatu, ambia wakale, niko kimoja. Tuko pamoja, wameni pasaki ya kimbiza ndoto. Pale kwa rani, ushara diani, aleva lukeje. Nige kipeni, niko mayolo, yoli live kwa sukuma kimoja. Yuri pitwani, sitapiri hara, killing the flies. Make me wire, I'm feeling so nice. Climbing the ladder, stay on my lane. Nipenda fast, I'm just a piece. Kesi ni kwangu, I'm out to please. Pressure ni kwangu, I'm born to this. Tesa ni kwangu, baby kiss. Jeshi ni langu, I pay the bliss. Big pig am around, flani, diani, we should be there. Wacha katambe. Ita mashori tight astani, you should be there. Wacha katambe, cheza mbogi nene, kiona wevi tuko eh. wacha katambe, guza kinanda, jenga kibanda. Feeling the love, nigga we rise, we taking the light. Figure it out, taking the mouth, nigga we stand. Spend it Dubai, spirit it out, I got the name. Richana now, niggas who live.
Wacha katambe, wacha kanuke. Weji jibambe, weji rusha, weji chupa. Wacha katambe, wacha kanuke. Weji jibambe, weji rusha,
weji chupa.
Wacha katambe, wacha kanuke. Weji bambe, weji rusha,
weji chupa.
Wacha katambe, wacha kanuke. Weji jibambe, weji rusha, weji chupa.
Tasha rapa man.
Wacha katambe, wacha kanuke. Wacha kapande, wacha kashuke. Wacha kapambu, wacha kasuke. Wacha wabane, nami nivunje. Wacha warambe, wacha wabambu. Wacha kashangwe, jeni nikule. Mambo kabambe, Monday to Friday. Hapa sikambi, hapa ni bunge. Mimi afande, penda amani. Toka zamani, kazi ni shule. Sema tamani, pesa tumani. Sote tamani, swanye za pure. I got money, I be blessing in the streets. If I ain't funny, she be stressing over me. Big bitch, be my honey. But she acting like a sis. Pills come in handy while I'm dreaming overseas. Wacha katambe, bros got an ego, took a long. Wacha katambe, smoke that illegal, blow some more. Wacha katambe, bros getting evil when you broke. Wacha katambe, hope is what I live for when I flow.
Wacha katambe, wacha kanuke. Weji jibambe, weji rusha. Wacha katambe, wacha kanuke. Weji jibambe, weji rusha, weji chupa. Wacha katambe, wacha kanuke. Weji jibambe, weji rusha,
weji chupa.
Wacha katambe, wacha kanuke. Weji jibambe, weji rusha,
weji chupa.
Wacha katambe, wacha kanuke. Weji jibambe, weji rusha,
weji chupa.